Tumefanya kazi ya county kutoka 2018. Tukafagia, tukaitwa, tukaenda training. Tukaenda paramilitary training. Hata barua yote ya kuonyesha training hatukupewa. Tukavumilia, tukapostiwa, tukaenda kwa hospitali. Tumefanya vizuri kazi kwa hospitali from 2018-2019. All over a sudden this year, tunapata watu wageni wanaingia kazi yetu. Hakuna memo yoyote, hakuna communication yoyote ya kuonyesha kwamba tumeachishwa kazi. Hatujui mwelekeo. Governor ukipenda, tuko chini ya miguu yako. Sisi kama wamama, familia ya watu wote na kuna wengine wako nyumbani hatujiwezi. Tunakutegemea wewe. NSSF hatujailipiwa. NHIF hatujailipiwa. Please governor, tupe way forward.
Wakati tuliajiriwa na county government, tulipewa probation ya 3 months and we worked for that, tukamaliza. Tumekuwa tuki experience delay of salaries. So which tumekuwa tukivumilia that. Ni ile hatuja, county ija clear our salaries yote, then wanakujua na replace minus any official communication.
Na ile siku tunakuwa replaced na watu wa Paperton ni tarehe 1 mwezi wa 6, which was a holiday. Tuko mahali tunamaka wa holiday na tunareplaceiwa. Malalamishi yetu kwako governor ni hii. Bado tuko na moyo ya kufanyia county government of Kakamega kazi. Kama kuna mahali unaweza to absorb, kama itakuwa enforcement, let us go. And then wale ambao watabaki, please governor, hakikisha kwamba wenye tumebaki umetuconfirm permanent and pensionable.